dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi. Inama ya kabiri yo gushyira mu bikorwa amasezerano asinyiwe i Rwanda muri Angola hagati ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'uwa Uganda Yoweri Museveni yabaye ejo bundi kuwa gatanu i Kampala muri Uganda. Iyi nama yagombaga kuba mu kwezi kwa cumi ikurikiye yabaye mu kwezi kwa cyenda i Kigali ariko yagiye isubikwa ku mpamvu zitandukanye. Ibihugu byombi bifitanye amakimbirane ya politiki yagiye agira ingaruka ku mibanire n'ubuhahirane bitoroheye abaturiye umupaka ku mpande zombi. Uyu munsi turongera kubagezaho ikiganiro umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa yagiranye n'abaturiye ibice bimwe by'umupaka ku ruhande rw'u Rwanda. Eric, mikro ni yawe.
Etienne Karekezi, ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo, ndamukije kandi n'abadukurikiye. Dusangira ijambo ya none yongeye guha ijambo abanyarwanda baturiye umupaka wa Gatuna uhuza igihugu cy'u Rwanda na Uganda. Ni mu gihe imibano y'ibihugu byombi ikomeje kurangwamo icyuka kibi. Nibutse ko mu buryo bweruye mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2019 aribwo u Rwanda rwakumiriye bidasubirwaho abanyarwanda rubabuza kujya mu gihugu cya Uganda. Abategetsi b'u Rwanda banga ko bagira muri Uganda bakagirirwa nabi kuko ngo hari abanyarwanda batari bake byakunze kubaho na cyane cyane mu murwa mukuru wa Uganda Kampala. Muri make Kampala ishinja Kigali kuyibangamira ikoresheje abanyarwanda bahungabanya umutekano wayo mu bikorwa by'ubutasi n'ibindi. Kigali nayo ntiyatereye agati mu ryinyo. Ishinja Kampala kuyibangamira icumbikira ikanatera inkunga bashaka kuyihungabanyiriza umutekano. Kugeza ubu hashyizweho amasezerano ya Rwanda muri Angola agamije kuzahura imibano y'ibihugu byombi ariko birasa naho byaheze mu mpapuro gusa. Gusa rubanda rugufi barakomeza kuhababarira. Ibi biriho hagati y'u Rwanda na Uganda mu gihe hagati y'u Rwanda n'u Burundi naho intera ari imwe. Mu bihe bitandukanye cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga byakunze kuvuga ko ku mipaka y'ibihugu by'u Rwanda na Uganda haba hararunzwe abasirikare ndetse n'ibitwaro biremereye baryamiye amajanja kuko ngo umunota ku wundi bashobora gukozanyaho. Gusa Ijwi rya Amerika yageze mu murenge wa Rubaya mu karere ka Gicumbi aho ni mu majyaruguru y'u Rwanda nta musirikare ndetse nta mupolisi yahabonye muri uwo mugambi. Gusa abaturage bo bavuga ko imipaka ku ruhande rw'u Rwanda hanini irinzwe n'inkeragutabara, ni ukuvuga basezerewe mu ngabo. Aba ngo bakoreshwa mu gukumira rubanda bashaka kujya guhahira Uganda kandi hari n'abijwi rya Amerika yabonye. Gusa abaturage bo banongeraho ko mu bice bitandukanye hashyizwe n'abapolisi benshi. Mu bihe bitandukanye kandi hakunze kumvikana iraswa rya hato na hato ku basivile b'ibihugu byombi. Igipolisi ku ruhande rw'u Rwanda cyavugaga ko kica kirasha abatunda magendo maze bahagarikwa bagashaka kurwanya inzego z'umutekano nazo ngo zikirwanaho. Mbere yo kwinjira mu kiganiro nyirizina, ndabanza mbumvishe bimwe mu bikubiye mu nkuru ya Asomuta Kabogi hano ku Ijwi rya Amerika mu byiswe Operation Usalama.
Mu bikorwa byiswe Operation Usalama byakozwe na polisi y'u Rwanda ndetse n'izindi nzego hagamijwe gushaka ibyaha byambukiranye imipaka, hafatiwemo abantu barenga 70 n'ibicuruzwa binyuranye bifite agaciro ugasaga miliyoni 70. Mu byafashwe harimo inzoga z'inkorano zafatanywe abaturage, imyenda ya caguwa, imiti n'ifumbiro, byose byinjiye mu gihugu bitanyuze ku mipaka izwi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Kabera Jean Bosco aburira abantu bose bitwikirije uruhu bagakora ubucuruzi butemewe n'amategeko.
Ntibyemewe kurwanya inzego z'umutekano ziri mu kazi, ariko noneho iyo ari nijoro wanyuze ahantu hatemewe. Kwa kumbikana yuko, ilani mire kuko, kunyura kujenda nizoro, kunyura hanu watemewe, kwa shakuwa nize guzumu tekano, icho jihe, nize guzumu tekano, ziri tabarakandi.
Ibitangajwe nyuma yaho mu rukerera rwo kuri wa gatandatu ku mupaka ugabanya u Rwanda n'igihugu cya Uganda mu murenge wa Tabagwe mu karere ka Nyagatare baharasiwe abagabo babiri b'abagande bivugwa ko bageragezaga kwinjira mu Rwanda banyuze mu nzira zitemewe bigakekwa ko bari bafite magendo. Umuvugizi wa polisi avuga ko imirambo y'abo bagabo ikiri mu bitaro bya Nyagatare, inzego z'ibihugu byombi bakaba barimo kuganira uko bayicyura.
Ubuze rero ko abantu bavuze muri yatangazo bitabye Imana ku buryo bashyikirizwa imirambo yabo ijyanwa mu kindi gihugu n'imikoranire y'ibihugu nyine. Hariya byabereye mu karere ka Nyagatare, imirambo mu bitaro bya Nyagatare, turavugana n'inzego zo mu Bugande nabo bakorana barebe uburyo imirambo yagenda.
Polisi y'igihugu ifatanije n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubuziranenge baremeza ko ibicuruzwa byose byinjiye mu gihugu bitujuje ubuziranenge biba byinjiye mu buryo bwa magendo. rwego rw'igihugu rushinzwe ubuziranenge bwemeza ko ku mipaka ihuza u Rwanda n'ibihugu bihuriye mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba byo bafite uburyo bapima ibicuruzwa byujuje ubuziranenge. Si ubwa mbere inzego z'umutekano zirasa abantu bakekwaho kwambukana magendu bashaka kuyinjiza mu gihugu. Mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka mu karere ka Nyagatare nanone harasiwe abandi bantu babiri barimo umunyarwanda umwe n'umugande barasirwa mu murenge wa Tabagwe bivugwa ko bashakaga kurwanywa abashinzwe umutekano ubwo babahagarikaga batwaye magendu.
Arakoze cyane asumutakaboye. Dusangira ijambo yahaye ijambo abaturiye Gatuna ku ruhande rw'u Rwanda yibanda ku ngaruka z'imibanire yatosekaye irareba uko bari babayeho bakigenderanira n'abanyayuganda n'uko babayeho muri iki gihe. Kugeza mu buryo bw'igihombo ntiharaboneka imibare ifatika buri gihugu cyaba cyarahombye na cyane ko byakoranaga ubucuruzi. Turisegura gato kubera umutekano w'umwe mu bashinzwe gukumira bajya muri Uganda murumva amajwi yahinduriwe mu byuma. Tubahaye ikaze mu kiganiro.
Muzee.
Muraho.
Muraho neza.
Yego. Harya hangaha ni muri cyumba ni muri Rubaya.
Uno ni muri Rubaya. Iyo turutse kuri iri vuriro. Aho bavurira. Guhera aho ngaho kaganiye ni Rubaya. Guhera kuri iri yavuriro zamura ni muri cyumba.
Nuko rero ahangaha duhagaze muri Rubaya aya mazi atemba ni yabahagabanya na Uganda bimeze bite?
Hano ku muferege munini. Wanyuma. Iyo wambutse gucya ugiye mu Buganda. Uwo muntu ni mu Rwanda. Uwo muntu uko ari kuzamuka uriya muntu w'icyumutuku ari mu Rwanda hano. Ubatambutse aya mazi akajya hakujya. Arabagiye mu Buganda.
Aha ngaha niba ntibeshye ni hahandi bita mu Kisiyone.
Aha wabimenye. Urabona umupaka wa hariya uwo mu Buganda bwa Kisiyone ndetse no guhera kuri hariya mazu. Hariya mazu meza. Ukazana gucya Kisiyone umwe kumwishuriya. Aha hose ni mu Kisiyone.
Mwajyaga mukunda kujya kuremayo amasoko?
Atari bafunga umupaka twajyagayo. Ariko aho bafungiye byaranze nawajyayo. Akisiyose abo mu Buganda nibo bakiremera ubwabo.
Ngo muhita ngo iki?
Mukisiyose.
Mukisiyose.
None impamvu bahise mukisiyose nuko abina habajyagayo bagahura nabo mu Buganda. Niyo mpamvu bavugaga ngo ni mukisiyose.
Utu tuyira nitwo mwacagamo?
Ni aya mayira niyo twacagamo.
None se tuvuge ugiye hakurya bigenda bite?
Aha barabarasa. Abajyayo barabarasa.
Bamaze kurasa bangahe?
Hari abo barasirwa igingiyi za Rubaya zahe za cyumba ruguru iyi ngiyi ushaka kugera ku murenge aba bagira ngo wenda nibongere kwambukayo. Ariko abenshi wenda n'umwe uwo barasa kugira ngo ajye mu Bugande ni nk'inzara ibibambukijeyo. Si ukuvuga ngo umuntu yambutse ngo wenda ari kurembeka. Ariko abenshi bwari ubuhahiro bwo kugira ngo bavuye inaha bahahira mu Bugande.
Kurembeka ngenzi ko ari ukujya kwikorera Kanyanga nibyo?
Kanyanga bayikoreraga hambere ariko ubu ngubu akenshi na kenshi abo bari kurasa bari kujyayo bashaka guhaha nk'ako gakoma k'abana udusaka mbega muri make ukaza bakakurasana n'utwo dusaka ufite atari Kanyanga ndetse waba ufite n'uyu munuza w'isabune byibuze bibagwa ngo uvuye mu Bugande nuko kurasa. Urumva ko tutabona uko twabigenza turihangana ariko wenda hari uwicikwa ati nk'ubu naha ibintu byaho birahenze kandi kujya hakujya nk'ubu ngubu nkuri igihumbi naha ikiro cy'ibishyimbo turi kukigura amafaranga 800 kandi wakumva bateye nibura amasimu aha hakujya bakavuga ati ikiro cy'ibishyimbo kiri kugura 450.
Gutera amasimu ubwo ni ukuvuga baterefonye?
Yee baterefonye wenda nk'abo hakugiye baterefonye abo mu Rwanda. Mbwira rero ubone nk'agakecuru kari gukondakonda kariyahuje urabona amazi ko yuzuye no kuzura. Arayiyahuyemo ati uko biri bugende niko biri bugende reka mpfe kwihambira ngende. Yaza amahoro ataza amahoro ubwo urabyumva. Ariko wenda kuva baravuze ati nakongera gusubira mu Buganda turabifata nk'uko babitubwiye.
Ariko uri kuvuga ngo bari kubarasa iyo ba ni bande? N'abasirikare n'abapolisi ni bande?
N'abapolisi baba bakoze. None se urumva ko hari umuturage ufite imbunda?
Ibintu bya magendo mwajyaga kuvana hakurya muri Uganda byarahagaze ahoho bimeze bite?
Muri make ngewe nk'uko ibyo bintu bya magendo nge bitewe no guhera bavuga icyo gihe sindagira ngo wenda ndahakinisha ngo ndajyayo ntakinisha ndi guhinga hano hano mfite igituta cy'icyayi mfite igituta cyo guhinga iki cya gatatu vuye kuri aka kayira guke naho ibyo ni nkaho twabyibagiwe
aha duhagaze nubwo wenda nta bashinzwe umutekano turi kubona twavuga ko ikitwa imipaka y'u Rwanda na Uganda irarinzwe se muri ubwo buryo
imipaka y'u Rwanda n'Uganda birarinzwe kuko n'abapolisi baba barimo hano aha duhagaze ariko arabaza abakorera hano muri Rubaya uziko no mu Rubaya hariyo akandi gasantire k'abapolisi nanone na hano igatuna naho tukaba tubafiteho niba baza bagashobora kuba bahurira muri ibi bice ariko abafite security uburyo umuntu adashobora kwambuka mu Bugande
none se twavuga ko hamaze kuraswa nk'abangahe ugeranije
muri Rubaya yingiye nzi y'abantu babiri n'uwejo bundi barasiye mukono gwa ruguringi ushaka kugira ku murenge ngo nzi nka batatu bane gucyo ariho n'uwo barasiye ngo niba ari mu Bugande za Rubaya ugwigiye baramuzana bamushira hariya aha abana bagiye kugera hariya kuri bariyeri y'abapolisi aho batariya umurambo barawuzanye abo mu Bugande barawushiraho ngaho bafungura bariyeri baramudushikiriza turamwakira ubwo rero barongera bafunga umupaka nuko bigenda gucyo
wavuga ko muri rusange se kuba mutakigenderana na Uganda nk'umuturage wa wundi wo hasi nk'uko bivuga ukorera igihumbi cyangwa se utabona nuko agikorera byamuhombeje iki
mubyo navuga ngo byarabahombeje ni nk'uko twahinze naho imyaka yose yapfuye urabona ko namwa kugaragara ina ariko wenda waba ugize ishabuka ugakorera nk'icyo gihumbi uvuga uti kwa kana kubwo hapfuye reka njye kwa runaka byibuze ndi bubone uburyo bwo gushobora guhahirayo ubaye udafite iwawe ukazi wanjye nejeje sindi bukwime uwo mufungo w'ibijumba cyangwa icyo kiro cy'ibishyimbo
cyose mujya mukora n'inama n'abategetsi banyu mu nzego z'ibanze ngo mubagaragarize izo mpungenge
Zomungenge baravuga ati mu gihe mukuru w'igihugu wenda ataragira icyabivugaho wenda bafite uko bakibyigaho nabwo barabidutangariza neza baravuga ati nitube turitse turebe aho imbogamizi yabiri tubanze tuharebe neza uko biri bugende tube dutegereje gahoro gahoro nta kundi twabigenza urabona ibiraka inaha ntabwo bikunze kuboneka cyane kenshi na kenshi umupaka ugihahirana n'undi twajyaga mu Bugande ukiguhinze akaguha nk'ibyo biro 20 by'ibijumba kuko wamuhingiye ukagera saa sita
none ubwo ikijyanye n'amasoko ririya ni soko mwahahiragamo mu Karirema ubu ngubu muri Karirema yahe masoko
turarima hano igatunaho muturutse tukajya kurima isoko rya Yaramba
ni nk'ibirometero bingaho uvuye hano
uvuye hano igatuna ni nk'ibirometero wenda nka 15-20 aho ngaho ugera 19 ukagana y'ibitaka
ni kure ku muntu ugenda n'amaguru bimeze bite
ku muntu ugenda n'amaguru harakanya ariko uragenda ukagaruka ugenda nko mu gitondo wenda ukaza nka 7
ibyo washoboraga kubona muri Uganda ushobora kubibona Yaramba aho bimeze bite
ushobora kubibona ariko ukabibona biguhenze cyane nkuko nabigusobanuriye nkuko ufite igihumbi cy'isaha kitafite icyo kiguhahira ariko wagitwaraga aho hakurya aha ukaza wikoreye umufuka wose w'umuhahano uhashye
murababaye niba nkumva neza
kubabara turababaye mubwiye ko mvuye gukorera igihumbi cyanjye n'isaha uko nabamagaze siko mugenzi wanjye ahagaze
ufite abana bangahe nanone
mfite abana babiri ariko ndifuza ko nabandi nashobora kongeraho
n'umugore igihumbi kirabahaza bigenda bite byo
igihumbi maze kubona izisaha mubwije ukuri ko nari busomeho n'iy'ijana y'agasururu kandi uzi ko wenda nk'umuntu uba uri ku kiraka ukava ku kiraka nk'umuntu w'umugabo atari n'umugabo niyo yaba umubyeyi mbese ufite icyaka navuga ni iki gihumbi arimo hakujya ahangaha ni bugendemweho akagage ka 200 asigare 800 haba harimo ibintu bitandukanye ibyo bitoki ibyo binyobwa niba nasoroma wenda iki gishogoro nkashiramo ibinyobwa byangahe cyangwa izo mboga zisanzwe aka karima k'imboga umuntu aba yarateye ku rugo nkareba nagura icyo kiro cy'udufungo tw'ubujumba nkareba uko buri buke ariko nanyweye hako k'imyuta ubundi kukubwira ko ndifashe nago nagisenye ngo nyikuriho Igiye kuri uko ndi buhaye kiro kimwe niba ari ufata uyu mushogora akawugerekaho n'imifungo ingahe ibiri y'ibijumba tukareba uko biri buramuke nagirisha abana akongera kubona icyo kiraka nuko nakibura mwemera nkaba ndaho nabigenzane
abakuru b'ibihugu byombi Uganda no Rwanda
b'ibihugu
bibaye ngombwa ko muhura nabo mwabasaba iki
bibaye ngombwa ko twanahura amaso kuyandi nkuko turi kumwe mbisi sinakubisha ngo ibiki nibiki twavuga ngo niba wenda haraho mwakoserezanyije na muntu utajye ugira ikosa ku muntu nundi umugore n'umugabo wambwira ko batajya baserera mu rugo wavuga ngo mubyaranye kabiri gatatu kane gatanu mutaraserera mu rugo ariko abari kumwe mu nzu niba buruko bavugana nabi kandi bakongera bakagira gute bakiyunga none se navuga ngo nanganye nawe sinzongera kuvugana nawe uburyo nzavuga ni kanaka nuzongere kuza kurahura iwanjye umuriro nawe nuzi kuza kurahura iwanjye umuriro ubwo urumva amahoro yaba araho ntayahe mbwira aho hantu hagataho nge navuga ni bari nk'abegerana tukavuga ati niba hari iribi mufitanye mwagerageza kwiyunga kwiyunga k'umuntu n'undi ntago byananirana mukareba uko ibibazo byagenda byaba bidashoboka mukavuga ngo ntago bishoboka biturutse ku mpamvu iyi n'iyi natwe tukabimenya tukicara tuzi ko ibibi ni byiza tugomba kubifata nk'uko twabibonye mavukiye nkarasariza urabona n'inyera gutabara ziba zihari hano haraguru ziri kuba abari bwambukiye mu bugamba
ziri he
ngizo haragura mu
bambariye bambesha ngo ugiye i Buganda bataye ubutinde ndararuka njye i Buganda ndararuka njye i Buganda bajyaga bambwira ngo bavayo azani farisi na gasafuriya na gatara
muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku mibano ikomeje kuzamba hagati y'u Rwanda na Uganda turi ku mupaka wa Gatuna uhuza ibihugu byombi aho ni mu majyaruguru y'u Rwanda muracyumva akabagira ubusa maze kumva akababaro k'uyu musaza negereye n'aba bagore
muraho amakuru
neza
muvuye heza
tuvuye mu rugo
ubu narinzi ko muvuye kwa muganga yarahirye ubwo mugiye he
tugiye hijya
mugiye muri Uganda se
oya muri Uganda se wagenda ukanyura he ndoramaza aruzuye kandi n'imipaka baba barayifunze ntiwabona aho unyura
abo narinzi ko kujyayo byari bikemewe
oya ntabwo byemewe
twakunda abantu banyuraga ibusamu ntabwo bakijyayo se
bajyagayo bitewe nyine nuko amazi wenda tuzuye kandi nabwo wenda akaba afite nka 500 akareba inaha nta kintu yayahayishamo akareba wenda hakujya hano 500 arararariye akishora nyine akagenda none ubu n'amazi yuzuye ubu ntabwo bangenda abo bafashe barabafunga
ngo hari nabo barasa
mu rubayaho bararasa abo mu rubayaho bagufashe nyine kuko ari na nijoro bitanemewe uwita bakurasa nuko ariko nabina saba ariganye
abarasa n'abanyarwanda barasa abandi banyarwanda none se abageze Uganda wenda ugize amahirwe yo kugerayo hari icyo bashobora kumukorera abanya Uganda bigenda bite
iyo ugeze nyine mu Bugande hano uri nk'umunyarwanda urahaha bisanze nta kintu gutwara ugataha ubundi basigara nabo bavuga ati ugende neza nugira amahirwe ukagenda nuko
byarabahombeje se
cyane naba nago bakibona bakirije natubwacu ufite nka 500 kareba nk'inatu bunda yakoresha iki bunguka naburara bitewe na 500 kuko ni waba ufite 500 ufite nk'abana babiri ngo urarara uriye
n'abafite batanu
ndumva muri kubiseka wagira ngo ni ibintu byoroheje
none se twabigenza gute twarabyakiriye nyine
ngo hari n'abantu bari bafite amasambu bahingagayo ku ruhande rwanyu harayo mwari mufite yose
twebwe nayo twari dufite ariko muri bagenzi bacu ari abo bayafite
ngo inaha mwanashyingiranaga n'abanyayuganda
nk'ubu hariyo muri umunangi yashatseyo nko bagomba kumbwira ati hano hari akantu mfite ariko sinabona ukuntu nkaguha bitewe nuko amayira bayafuze
ubu ntabwo ushobora kumusura ntashobora kugusura
wapi ntabwo se noneho nkanje mfite nk'umwana sinabona kuntu ngenda ubwo nk'ayamaze najyamo mpetse umwana sefada abahangahanga uri kureba twarahahiranaga bakazana tukajyayo nta kibazo niyo tugezeyo kuko baba tuzi twabahahiraga ntari yagomba no kuzimanira ubundi ukaze ubundi iyo umaze kuvayo nyine iyo ugeze nko muri ibi bice mu Rwanda nyine uzuhanga isuri kuvuga ati barandasa cyangwa se baramfunga
hari abanyu byigeze bibaho se kuba babarasa cyangwa babafunga
kwebwe natwe twagiyeyo baradufunga baraturekura
bagufunze nk'igihe kingana iki
twebwe badufunze nk'ibyumweru bitatu ku murindi ariko bagenzi bacu nyine arabo bajyana no mu rukomo bakamara yatatu bakagaruka n'amezi atatu
ese iyo mubitekereje mubona nk'amaherezo araya
amaherezo tubona yuko wenda nk'abaperezida wenda bakazahura bakabitekerezaho wenda bakumvikana na muntu udashwana n'undi wenda tukongera tukabona ubuhahirane nubwo twabonaga mbere
reka noneho mbumvishwa ku ruhande rw'abakumira abanyarwanda bajya muri Uganda babivuga gusa nk'uko natangiye mbiseguraho amajwi y'inkera gutabara yahinduriye mu byuma ku mpamvu z'umutekano we
uretse abaduca muri hunu nk'uko nguko wenda nari hirya hariya agataha akaba yaza agaturumbuka nk'umusazi akirukanka uwo nguwo ntakundi wamugenza cyo kumutegereza agarutse yagaruka ukamufata abo ngabo ntabwo bacitse ariko mu by'ukuri urujya n'uruza twararuhagaritse ku buryo bugaragara namwe mwihereye amaso ngira ngo aho tuvuye kugera aha hari uburyo mwarebye hari muvumenti igaragara mugeze mubona
ntayo tubona
uretse wenda abantu bari kubagara ibigori hari abambukiranyaga ariya amazi mwabonye twaragabanyije ku buryo bushoboka
hari icyo ushinzwe mu buyobozi bw'inzego z'ibanze
ngewe ingereza ufosi nshinzwe kugabanya urujya n'uruza rw'abantu bashobora kwambukiranya uyu mupaka wa Uganda n'u Rwanda.
Reserve Force ndibwira ni inkera gutabara nibyo?
Inkera gutabara ni abahoze mu ngabo z'iki gihugu.
Isoko rya hano buriya ni irya Uganda.
Yego muzeyi, ni sawa, ku kazi nta kibazo gihari. Mureke tuzamufata. Sawa, nta kibazo. Ntabwo wowe uturanye nabo ubwo muzavugana awa
uwo nguwo kuvuze ngo muzamufata muzehe
ni umuntu ejo bundi yaraducitse ajya i Bugande araducika kugaruka agaruka ngo nijoro abantu batubwiye ko agarutse nijoro
niko basigaye babigenza
niko babigenza
ngo bijya bibaho ko rimwe na rimwe barasa abavuyeyo
ni ukuvuga ngo hari uburyo umuntu ashobora kuvayo cyane nk'abo twita abarembetsi bamwe bikorera Kanyanga noneho baza bafite ibikoresho gakondo abo ngabo utifashishije igikoresho gikomeye nawe ubwawe wasiga ubuzima ni ukuvuga ngo niba ubahagaritse kandi ntawe ugenda ari umwe abake bashoboka ni 20 nibo bake baba bahagurutse bavuye Uganda kandi bitwaje ijoro abo aho bagusanze iyo utashatse uburyo wirwanaho iyo udafite intwaro urihisha kuvuga ngo iyo bibaye ngombwa ashobora kuraswa ariko ntabwo ari benshi
abavuye guhaha bo
abavuye guhaha bisanzwe abo turabafata tukabashyikiriza abashinzwe gutwara abantu mu nzererezi bahita ngo ni muri taransiti abo bajyana muri taransiti hari abamaraho ibyumweru bibiri ni nko kubagorora kubabuza kwangiza itegeko ry'umukuru w'igihugu kuko iri tegeko ntekereza ko ari umukuru w'igihugu warishizeho kubera ubugoma bagande bakoreraga abanyarwanda
ese wenda ku giti cyawe hari uwari wakaguhohoteye ugiyeyo ngiye umuntu wavukiye ina
ngewe ntabari wakampohoteye ariko hari amakuru menshi tuba dufite ko hari abanyarwanda bacu bahohoterwa iyo bagiye Uganda kuvuga ngo hafi hano kuri umupaka ntabyo turumva ariko hirya hari abo bahohotera babafata ngo ni intasi cyangwa iki bagafungwa
mubona icyo kugenderana na Uganda nko kuvuga ngo hariho abihara bakagenda hari umuti wa nyawo urambye wo kuvuga ngo kizakemuka burundu
iki cyemezo sinshobora kugira icyo nkivugaho ni ibintu nari ndenze nkanjye ngiye ndi mu rwego ruciriritse ntabwo navuga ngo ejo cyangwa ejo bundi ngo bazafungura umupaka naba mbeshye ntabwo naba mbeshye ubwo ntabwo navuga se ko nari kuye hehe abakuru b'igihugu bombi nibo bazi ibibazo biri hagati yabo nibabishaka bazabikemura bakurikije ubwumvikane bwabo naho nkanjye umuturage ntacyo nabivugaho
naho icyo kuvuga ngo kugenderana cyangwa kwiba kujyayo urabona umuti wabo uwuhe niba ibihugu bidakemuye ibibazo
ni ukuvuga ngo aba baturage baturiye uyu mupaka hari abagiye bashingirana noneho hari uvuga ati hano hakurya ariyo ifu y'amagi wenda agahunga cyane cyane n'utundi n'utundi ibyo rero nibyo bituma bitwikira ijoro bakaniyahura ni nko kwiyahura ubundi umunyarwanda uva hano akamuka hakurya i Uganda aba ari nk'umwiyahuzi ariko bibujijwe ntabwo bashobora gucikayo burundu gusa agenda afite ubwoba ni ukuvuga ngo rero baragabanutse ku buryo bugaragara wenda ntibashize burundu ku buryo wavuga 100% ariko 99.9% umuntu ntari hano 100% keretse kubaza urukuta rwa hari umwere rwo muri niba ari Israel sinzi igihugu ngo cyakorotiye imbibi zacyo none twebwe uri kubona uretse amazi yonyine natwe gutya none se wahagarara umuntu ku wundi ku buryo nta muntu unyuramo hagati ngewe nirinda kubeshya mvuga ibintu ushobora gusubira
ubukakanyanga ntimugaherutse
karekare kuba nayo nyine uba warangije kuyumva kuko nicyo kintu cya mbere gihumura cyane
inyanga uza ko nayo wayinyoye cyangwa ejo bundi avuga ko wayinyoye
ijwi rya Amerika yanabonye undi mugore wafatiwe mu burasirazuba bw'u Rwanda mu mpera z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka ubwo yageragezaga kwambukira iyi busama ajya gusura abana be muri Uganda Madame Ngiro usanga wo mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda avuga ko yafashwe agafungwa amaze ahafunguriwe asanga n'umugabo we na muramu we nabo baraburiwe irengero ngo bafashwe n'igipolisi Karangazi muri Nyagatare ubwo bajyaga kumusura aho yari afungiwe nabanje kumubaza icyo yafatiwe agafungwa
njyewe bari bamfashe bashinja ko ngo nari ngiye kwambukira mu mipaka bitemewe n'amategeko
wowe bagufunze igihe kingana iki
bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Bwempa mara iminsi ingahe itanu urebye iminsi yose namazemo naho kuri sitasiyo ya polisi ya Nyagatare nane ifunze iminsi 20
wari ugiye hehe bagufashe ugiye he
nari ndimo kujya i Bugande kureba abana bari bamburuje ku mwana rwawe
ufiteyo abana bangahe
abana bane
ubusanzwe se ntabwo wari uzi ko imipaka ifunze
nyine bari bambeshya ngo hari umupaka ngo ufunguye ngo ahantu hitwa Buzira ngenda rero ariho ngiye kunyura bamfatira mu nzira ndi kuri moto nawe ntaragera no kuri uwo mupaka
bagufunguye utanze iki
utanze 500,000
ngo ayo mafaranga yiswe ngo iki
yahazabu
bakubwiye se ko ariko bisanzwe bigenda no ku bandi bafashwe muri ubwo buryo
bambwiye ko ariko ngo bimeze hari n'undi ngo bayaciye nayo ngo wari urimo wambuka
ariko uretse wenda ayo mande nta kindi bagukoreye
oya bari banjyanye nyine mu rukiko wongeye kuburana bari bashyikirije ubucamanza
mu nkiko se waraburanye cyangwa wayatanze utaragera mu nkiko
banari naburanye banari ntarajya kuburana sinabyibuka kuko nayaciwe n'umushinjacyaha we wambwiye ngo nintange mande asomera ngo ni ntatanga ngo ndafungwa amezi atandatu
ubwo se abana Uganda barabizi ko ibyo bibazo byabayeho mwarabahamagaye murababwira ndumva bitoroshye ubwo bazajya bataha gute muzongera kubonana mute abo bari Uganda
Madame Ngiro nsanga niwe udusoreje ikiganiro cya none we na bagenzi be bose bagize umusanzu muri dusangira ijambo turabashimiye ndetse namwe mwayikurikiye mu biganiro byacu bikurikira n'ibidushobokera tuzumva bamwe bari bafite ibikorwa byabo byahagaze kubera iki cyuka kibi hagati y'u Rwanda na Uganda mwari kumwe na Eric Bagirubusa naho butaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo.